Ociluvia luvia chekwi la talo. Omola wanyelela, otiuka konjo. Osimbu umale hewa choandia kala ochipala, isia hewo mola. Yu walupuka, wolimbila posingo, kwenda wosipula. Wahandeleka kwenje vaye, okunena uwalo wavelapo, kwenda okwangilia okulia kuwa. Kwenje ye wapopia vohati, tuli tusanjuki, momo omolangeu wafile, yu okasivali lomwenyo. Wanyelile, yu wasangiwa, kwa kala esanjulialwa. Yesu, watulombo lwila hati, suku walisoka lonjali yei. Omanuvosi valisoka lomola walingae kandu. Pwani suku lopo hamu atusolele. Eyo tupeya okutiukila kokwaye. Eyo yongola okutwechela. Omoliacho, watuma Yesu Kristu okusandilia kwenda okupopela vosi vana valitepelela suku. Omanu vosi okuti, omwenyo wavo walitepala suku, vanyelela, kwenje Yesu eyelika onjila yomanu vanyelela, havatiuka kusuku isya.